sceau comporte comme signe distinctif le lion. Il comporte
ko wiyete so leydindi yoga wi ɗum tampon na hawrintina ley muɗum rawandu ladde ɓiɓɓe diallo gawri e maaro e hoore nagge goɗɗo foof ɗum e koro muɗum gueɗɗe goɗɗe lolirɗe armoiri na hawrinta e ley muɗum woni mande miside mo yimɓele hewɓe meeli en aɓɓilli e diina ka wana ɗum tan miside o na hawlita sifa maadi cuuɗi nokkuji meɗen nokkuji lolirɗi soudan nden ene hulta kadi adnar ndu wiide ɗum ɗo woni fi meɗen bangal maadi cuuɗi ndenno miside jenna o yo misala muɗum hakika yo ɗum hunde andande nde adnar ndu foof ana ele muɗum ɗum kural karawal pewtodirɗi ɗum ɗon hulta sifa kala haldiyaku mamiraɓe amen andanɓe sanne ladde e kañe kala ko woni sifa haaɓoji ɓe jaɓɓali abbadan yo ɓural heeɓe duumaɓe ndenno ɗum ɗon hulta kaɓorɗe ɗe ɓe nawtori yalla yo putirana laato hakika ley muɗum ɗum na woodi nangue beetan law ɗum ɗon hulita guikke ɓiɓe leydi ndi bangal ɓamtare fondu ndu ko hultata yo tawalla darande ɓiɓe leydi ndi ndenno ɓe natta fe ko waldaɓe lawol so bangal deswa leydi ndi ɗum woni huuɗo hecco olo e boɗejo ɗum foof ɗum na jogui koro muɗum huuɗo hecco o yo bangal ñamde fa haara goduɗo ley leydi ndi ndenno kala ko yowi dow kabaru yirwere olo o yo jawdi sifa kange kala yigaji leydi goduɗi ley leydi Mali ndenno yo jawdi mawdi goduɗi gilla ɓooyi duuɓi kewɗi sifa karnuji boɗejo o yo alahaali ƴiƴam ɓiɓe leydi Mali ƴiƴam saraɓe amen mamiraɓe amen gilla nden gaɗiɓe imadaraji yalla leydi ndi na hewta hoore muɗum
contre l'ennemi contre tous les ennemis pour nous assurer enfin l'indépendance.